Nilikuwa nimepoa, lady wako akatokea, akaniuliza Christian vipi. Nami nilingoda, nikamwambia niko poa, niko freshi. Akanipa macho sexy, nikajua ni manzi feki. Akanyambia meni noki, wea kutaki, nimshike slowly. Tafadhali tuliza boli, alicheki mashiti na mablingbling adani noki.